kuna rachi.
You're my ringtone. Miwako sipendo we niko pindo. Nimekata na sipoe kama fundo. Matika goi goi kwenye lindo. You're my ding dong. Yako niko hoi yani simple. Nindo queen wendo king kwenye kingdom. Na wengine misitoi sina minko. Mataka nini leo utapata. Niko hai nishaka. Wanya kosa nishaweka pata. Nizungu sheko funi nataka. Na utuli mbabaka. Yuki kwa asali na fata. Shubida la penti you don't know. Kitanga mpaka niko. Kapanga baba unioni. Karanga tamu kumenya. Napata hamu kinena. Na kuzarau kinuna, yeah.
So baby I'm on your way. And pull me closer. I put my smile on ya.
Keep in the move.